Kakati yu munachivina chini alimu iranga yu mkulembeza wakuno Yoweri Kaguta Museveni olwaleero abadde mbitundu ebye chigezi iranga abadde mbitundu ebye district ye Kanungu jasinzi dokusaba abantu babulijjo okulaba nga bwe batubamuteekamu obwesige bamulonda afuke omukulembeza Uganda nate addemu okubanga bwati akola ku nsonga ezikyasomoza abantu bitundu bino. Yoweri Kaguta Museveni akubye olukungaana gagadde misawo kiyitibwa Kyerwere ekisangibwa mu district ye Kanungu mu Kigezi ategezezza nti abaayo balina okubanga tebatambulira ku nnono ey'okulaba nga kye batyo bakulakulana nga bakozesa enteekateeka ya 4-acre model fund gavumenti gyatongoza gyebuvuddeko mu mbeera y'okuyamba abantu babulijjo okubaka engeri gye basobola okukyusa obulamu. Yoweri Kaguta Museveni era asuubizza nti abaayo singa bwe batyo anaddamu okubanga bwati alondebwa agenda kubanga kye bwati akola bwezingirire okulaba ng'abantu basobola okubaka engeri gye basobola okukyusa obulamu nga bayita mu kukola emirimu egy'enjawulo egivaamu ensimbi.
Entunguuka ne atwela ejengo teyakola seni zawo ne atwela kunko bugeida nubu muntu mwenko muntu nka family nka company na government inesa kujira ubugego bwayo utari government hati mwe nogo ukuhogo patanga ukawura wansu tunga mreche kufujira umbi atwena mkewa ibi awi mwenko muntu kano umshoga akachigambaji umshoga akajata akange kakira keife mwakange nikachiraka atwena mbwene njirejo niutwa ntuburra tuchulia neji itubia hati mtakajira mbaba zuku yaba na wagambela na ruguna kwa hivyo wagambela ijuni itubia hati miyake ya nkaga nyuku ya nkaga mturumu umushonga za Uganda na Afrika.